ngathi imbili ngalula akekho azanga kuthiwa eh nini ndizama ndisenze migudu ndifuna itshintshe impilo eh ngapha nexesha limanga eh nalixanduva liyani nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho eh inja isikhothe manxeba bavile abantu bethethe bavile abantu bethethe besithi 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 lendizophelela phi yakhumbula abasathini Ngabe ndibanjwe ifame ndisiwa 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 Wengumntu abesibuza ingaba le ntwana ke ngoku izophelela phi Nombuzo ndiyawaza ndiqala ufumana undikhumbuzela lini Ngokunandiqala zange bandiphende chance ndade ndaphuma ethivini Ngokundiliqhawa phakamisile ilali bavuya bonke ngenqeni Ngoku emthethe ndiyaziwa napha emondi ndiyaziwa Le ndisaqala kagqibi le ndibukelwe nandima Ndafika ekapa banqisha shoot ividiyo yamaphini Othuka xuma mathi elivuyo nemincini kubani owathi impilo ngalula akekho azanga kuthiwa eh nini ndizama ndisenze migudu ndifuna itshintshe impilo eh ngapha nexesha limanga eh nalixanduva liyani eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho ezingala yiyo bakwaye inja isikhotha manxeba nyani le way yenzeka nyani ndimele inkefu nyani ndisikara liqwebe yela le way le ntwana iyayenza kwelinye icala ingathi iyaphasalaka banye balahla amathemba yonke le way yenzeka inwana ezincinci xa ndihamba endleleni elalini zonke zikhwaza uflash ndiyila buda yatyuna le way kwayela buda ibona le way kwayela buda iphila le way ngokulixesha lokuba babona eliyikwalishishini mele ndiqhube ndizame ndiphande ukuze babone utshintsho Bulele qonga banikile inqazi basha kwafana nokwana Lasho ndabona izichamo zihluma ndaqona zawuphila zawutyala Ngoku ndilindele mini yemvula ixesha lohlakula kwami Kubani owathi impilo ngalula akekho azanga kuthiwa Eh nini ndizama ndisenze migudu ndifuna itshintshe impilo Eh ngapha nexesha limanga Eh nalixanduva liyani Eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho Eh ndizode ndilibone utshintsho Eh ndizode ndilibone utshintsho Eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho Eh ndizode ndilibone utshintsho Eh ndizode ndilibone utshintsho Eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho Eh ndizode ndilibone utshintsho Eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ngaqhubeka nzama ndizode ndilibone utshintsho eh